cinca bengaja zanga safika kulendawo mina ngiyohlala ngithanda kuze kufike nasamaphethwe lendo ah eh